chill and cool now. The lead them must spread out. Vigo. Hey, what's a gonna? What's a topa ya? Menya hustle, what's a foca ya? Limbi kila vucha, limbi kila pucha. What's a topa? What's a gonna ya? Give me your hand, what's a foca ya? Get a youth, pucha. Get a youth. Kusha waka weka weka mwana wakwitu. Bola ukupeza dola se iliyo seni njito. Kusha waka weka weka mwana wakwitu. Bola ukupeza dola se iliyo seni njito. Kusha, kusha, kusha. Olo zikuvute wanja se yesa kupusha.
Tisa futi si ana panu dipata uudu pafudika kupuchaka.
Moyo ngovu.